the start of my life. Gwe wategeka buli kimu bwe kiriba n'erinnya lyange. Gwe wagereka buli kimu ekyo kye ndaba. Nzirena nnene buusayo omukwano gwavawa okutugatta nze nawe. Yate nkusimento lw'ebirungi byonkolera ayi Katonda. Oh, ye gwe ntandikwa y'abatalina kapito mukama nga w'oli. Sula ni mugumu ne wesma na mufaliso mukama nga w'oli. Kinukiro kyange kyenfuniro kuwona nga banzinzeko. Gwe mulwanyi wange nantameke bwatatta nga bimpeddeko. Abalala bagende mukama osigale mu mutima nsanyuke. Abana laba sigale mukama ogende emirembe gibule. Oh, all I wanna say, thank you Father. Simba kwano kwange, simba nyo byokola. Simba wejitange, webale anwanira. Webale simba nisa yakate, nantunula ko mu albumu yange. Mubifana nyebikate, amaziga neganyunguka. Neunya Katonda, ntataje wanzija wala nyo. Note mekubo mulukola, tata notandekerera. Kufana kuswala, bubenje kukubo, bulabye ngambubuka, nompanirira. Oh, kuno kusima nyo, thank you Father. Asante Baba,
asante.
All I wanna say, thank you Father.
Simba
kwano kwange, simba nyo byokola.
Simba
wejitange, webale anwanira.
Simba, simba.
Obanga chenino kuwayo kukwebaza. Lobozi ryange itendenge rinyalyo mumawanga. Abataba buka bakadde n'abakota kota mucheno. Tumutende Hosanna, Katonda ni wangureyo.
Hosanna,
yewe Katonda, weka konza ebikaluba.
Hosanna,
Hosanna.
All I wanna say,
thank you Father.
Simba
kwano kwange, simba nyo byokola.
Simba
wejitange, webale anwanira.
Remember where you got it from. www.djericom.com.